dalka Mareykanka waxaa ku nool ilaa 2 milyan iyo badh caruur darbi jiif ah oo sida laga soo xigtay xarunta qaabilsan arrimaha dadka aan guriyaha lahayn. Caruurtani waxay ku nool yihiin guud ahaan gobolada dalka Mareykanka. Magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka oo ka mid ah goobaha ugu qanisan ee dalka ayay haddana ku nool yihiin ilaa 1000 caruur ah oo aan guriyahaysan amaba darbi jiif ah. Laakiin caruurtaasi waxaa la sheegay qoysaskoodu inay magaalada ku dhex nool yihiin. Wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana inoo soo koobaya.
Xilli hore oo maalinnimadii Arbacada ayaa bas weyn wuxuu soo hor istaagay goob gaadiidku istaagaan oo ku taalla suuq laga dukaameysto oo ku yaalla duleedka Washington. Baskan waxaa leh urur samafal oo lagu magacaabo Mobile Hub, kaas oo ka jira qaybo ka mid ah xaafadaha Washington. Ururkan samafal ayaa taageero u fidiya caruurta aan guryaha lahayn iyo weliba caruurta ku sugan duruufaha dhaqaale ee adag. Caruurta iyo weliba waalidkooda ayaa markii ay baskan arkeenba waxay galeen saf dheer, waxayna sugayaan khudaar iyo alaabooyin kale oo gaadhigan laga soo dejinayo oo ay ku jiraan agabka waxbarashada u sahla ubadka. Wax kasta oo baskani sido ayaa ah bilaash, ay ku deeqeen ururkan samafal ee la magac baxay rajada wareegta ama Mobile Hub. Donna Fortier oo aasaastay ururkan samafal 4 sano ka hor ayaa iyadu sheegaysaa.
I couldn't sleep at night knowing that there were kids in our community that were struggling or that were homeless or
ma seexan karo habeenkii aniga oo og inay jiraan caruur ka tirsan bulshadeena oo halgan nolosha ah ku jira ama darbi jiif ah, ayay tiri. Doona ayaa ka tagtay shaqadeedii ahayd agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee cusbitaalka Innova sanadkii hore, waxayna si weyn ugu soo jeesatay inay ka midha dhaliso mashruuceedan.
Oh, it was very scary. I have a daughter in college, my son's in high school, and
wa arrin naxdin badan wadata. Waxaan leeyahay inan yar oo ku jirta college-ka, sidoo kale wiilkaygu wuxuu dhigtaa dugsiga sare. Sidaas awgeed waxaan dib u eegay bulshada, waana shayga ugu macquulsan ee aan weligay ka shaqayn karayay, ayay tiri. Cusbitaalka Innova ayaa ku deeqay baskan, kaas oo loogu talagalay in uu bixiyo adeegyada caafimaadka ee guurguura.
We take our mobile unit out every Wednesday night to different locations throughout our county, and we average anywhere from 50.
Habeen kasta oo Arbaca ah, waxaanu aadnaa goobo badan oo magaaladan ku yaalla. Waxaanu habeen kasta la kulannaa caruur gaadhaysa 50 ilaa 90, kuwaas oo baska soo fuula si ay adeegyo kala duwan u helaan. Qaar ka mid a caruurtan ayaa cusub, halka qaar badanina ay yihiin dhalinyaro waqti badan darbi jiif ahayd. Ambaro Diaz oo da'deedu tahay 11 jir waa mid ka mid a caruurta darbi jiifka ah. Waxay inala wadaagaysaa dareenkeeda.
We found out with our friends. They told us to come here and we came for Christmas. They gave us presents. They gave us things and
waxaanu la kulannay asxaabtayada. Waxay noo sheegeen in aan halkan nimaadno. Halkan waxaanu nimi ciidii Christmaska, waxayna na siiyeen hadiyado. Waxay noogu deeqeen wixii ay nagu kaalmeyn karayeen, sida cunto iyo wixii la mid ah. Arrintanina waa tallaabo aad u wanaagsan, ayay tiri. Qaar ka mid a waalidiinta halkan ku sugan ayaan ku hadlin luuqadda Ingiliishka, waxayna u baahan yihiin dadka kaalmeeya dhinaca tarjumidda si ay u soo gudbiyaan baahiyahooda. Ronda, oo aan jeclayn in magaceeda la dhammaystiro, waxay halkan timaadaa 3 maalmood toddobaad walba si ay u kaalmayso ururkan samafalka ee Mobile Hub. Ronda ayaa sheegtay in caawimaaddan uu ururku fidinayo ay gacan siisay caruur kala duwan. Iyada oo farta ku fiiqaysa qaar ka mid a caruurta goobtan ku sugan, ayay tidhi,
I think it's helping because now you see some of the kids, they look much better, healthier.
Waxaad aragtaan in qaar ka mid a caruurtan ay xaaladooda caafimaad soo wanaagsanaanayso. Ururkan samafal ayaa sidoo kale bishiiba mar qabta habeen ay ugu magacdareen habeenka dukaameysiga, kaas oo ka qabsooma xafiiskooda. Waxaa goobtan isugu yimaada ilaa 200 oo dhalinyaro ah oo la siiyo dhar iyo kaba kala duwan oo tabarucaad ahaan loo soo ururiyey. Sheekadani waxay ka mid tahay howlaha shaqo ee ay qabtaan kumanaanka urur ee samafal ee ka jira dalkan Mareykanka, kuwaas oo gacan siiya caruur darbi jiif ah oo gaadhaysa ilaa 2.5 milyan oo caruur ah oo isugu jira kuwa darbiyada seexda iyo qaar duruuf dhaqaale oo adag ku jira.
Mahadsanid Ismaaciil Farjar oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Carol Pearson.